Anna Ankachis. Exclusive from MalawiChoose.com. Anna
Mbuya wanga lelo loka Ndari mbuya wanga lelo loka Muganandi usaguri ndi mapanga shani Chomo jima vangita musindi kwa nda jonjibe Zajibondi jano sindi feta Inu mbuya wanga simu sinta nje Simu labadila chimo langa nje Kundi kwa nda kupo sanzanga Ndima yesa ngari Mwina ndi jifu kwa jasi nchiro sainezi Koma inu mwari Chiro sainezi mama soba nindi sasa Ndendo ningo imba kudi
Inde chikondi chanu kaine Sijima wonders la kwa saine Koma inu chifuno chanu kaine It is as far as there is this from the west
yeah. Chikondi chanu tate ndi chakuya Zisomo sanu teile sanyu ha Zifundo sanu mbuye ndi zamuya Yeah, hallelujah, hallelujah Mfumu yofela kapolo Ndi matindi kadwala makala dotolo Ndi numuku sungalanga tsogolo Umadali tso anu ndi mikolo mikolo Muli ndi kifundo cha chikulu Chosa yangana mpulu pulu Muna ndi patula mchikulu Sine soka polo lelo ndi nefulu
Inde, chiko ndi chanuka inde Sijima wonde zola kwa saine Can you see how love is love is showered on me? Can you see? Can you see? In there, chikondi chanuka in there. Sijima wonders la kwa saine. Kuma inu chifuno chanuka in there. It is as far as there is this from the west. Yeah.
Manifest.
Exclusive from MalawiChoose.com. Another one.